motuka munange butufu nokowa buli mwaka wosaba mukama abeko kyagambanga naye poteya notunulira abantu kyoyiteyo nga bo kale kale bali bulungi embeera yo weyungula amaziga wakabye nokowa oswadde nokowa kuzaamu amaanyi mukwano tokowa yadde embeera yo eyungula amaziga kubanga ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okukola byona biryamina tolowooza katonda yakutonda nakuteekawo ku nsi bw'oba yafuka bize tolowooza ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okutuwa waliwo kyalimba yadde emyaka gikubye akatambaala mukwano towanika katonda talimba kubanga ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okutuwa byona alibituwa Kana yali mugumba nga muja we bamuyita Penina nga ye buli mwaka asala y'omwana abeera yonsa nga wali wayavula ono tengerere nagende muga Penina natulugunya Kana nayogerera Kana Kana nakowa Kana nakoga muline yekyawa nakaba maziga kakabira mukama naye katonda wa Kana bwe yawulire sala ya muwanabi tolowooza katonda yakutonda nakuteekawo ku nsi bw'oba yafuka bize ebisuubizo bya mukama byeyasuubiza okutuwa waliwo kyalimba yadde emyaka gikubye akatambaala mukwano towanika katonda talimba tukubanga ebisuubizo bya mukama byeyasuubiza okutuwa byona alibituwa tolina matoka watambuza bigere mukama likikuwa talimba bakutwala mbaga tolina mwana kukiriza mukama ozale balongo mukama talimba nenda nenda talimba mama tolina mulimu naye kuma mukama talimba olifuna omulimu tata nali mwavu katonda talimba nina we ntuse katikuba kubera kube kale kuba 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 mukama talimba katikuba tulabya makanisa gaba mubiwembe katikalina mukama talimba neda bakugazibima talimba yesu nembademani yali wabyuma nga kubira walala katalina yiye situdiyo yiye aleluya 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 nechoche yakola nebabirye banange ndyali biroto